raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Oduu torban kanaa keessaa kan ijoo ta'aniin jalqabna. Koreen gidduu paartii dimokiraatummaa ummattoota kibbaa ibsa baaseen guyyoota 10 walitti aanuuf walgahii geggeesseen haala nageenya biyyaa haala ardiif sadarkaa addunyaan waliin wal bira qabee gamaaggamuusaa beeksise. Dhaabichi gaaffii naannoon nuufa uumamu jechuun ka'e ragaa qabatamaa irratti hundaa'uudhaan hiikuu akkasumas uummaticha bifa hirmaachiseen baatilee 7 qorannaa geggeesseen irratti mari'achuusaa tuqe murtiin uummataa naannoo sana hirmaachise akka darbullee beeksiseera. Hayyoonni ibsa sana irratti hirmaatan ibsichi ifaa miti jedhu. Nagaaf tasgabbii gama laaleen garuu dhaabichi ejjennoo inni qabu sirrii ta'uu ibsanii gaaffii of ijaaruu irratti ibsi kenname garuu dhaabichi ammayyuu kan hin jijjiiramne ta'uu calaqqisa jedhan. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos namoota dhiyeessa.
Koreen giddugaleessaa sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaa guyyoota 10 dabraniif walgahiilee walduraa booda Finfinneetti geggeesseen haala siyaasaaf nageenya biyyaalessaaf naannoo keessatti bu'aalee gaggaarii agammaatti argaman kanneen qoran dhimmoonni tokko tokko jiraachuu dubbata ibsii paartichi baase. Oogganummaa ihaadegiif hirmaannaa uummataan kan jalqabame sochiin jijjiramaa akka hin garagalleef qaamonni martinuu hafuura itti gaafatamummaa qabuun socho'u akka qabanillee hubachiisa. Akka bulchiisa naannootti ijaaramuun mirgaa saboonni heeraan tumameefii jiru akka ta'e akka hubatu kan dubbatu ibsa ejjennoo sochii dimokiraasummaa uummata kibbaa kun bulchiisa naannoo ta'uudhaaf gaaffilee naannoo isaa keessatti dhiyaatan koreen giddugaleessaa yeroo fudhatee akkaataatti gaafatamummaa qabuuf tasgabbiidhaan kan qoratee ilaalee fi irratti mari'ate ta'uu dubbata. Sirni federaalaa caalatti akka cimuuf itti fufinsaan qabsaa'uuf ejjennoo qabaachuusaa fi hojiilee murtii haqaa hojiirra oolchuu irratti rakkoolee uumaman furuudhaaf akkaata uummatoonni waliin hojjetaniitti qajeelfamawwan hedduun akka ba'uuf jiran illee dubbatee jira. Kan ibsa sana ordofan Hawaasaa Yuunivarsiitiitti barsiisaan seeraa obbo Filaataa Giggiisoo ibsichi walmormisiisaaf kan iftoomina hin qabne jedhanii paartichi ofuma isaayyuu deemsa jijjiiramaa keessa hin galle jedhanii jiru.
የሚገርመው የክልል ጥያቄዎችን በተመለከተ የሄደበት አግባብ ነው አንደኛው ምን ይላል
ከነመጥቡ ጋፊሌናኖት ይጃረሙ ላልቺሴ እኒ ዱራ ከነላለታ ቆረና ሲያሳዋር ረንዴቢያ ቆረና ሳንሳዋረት ጌጌሰ ገረባቲሌ ተርባፊ አዮተ ቆረቺሴ ደምሲሳ አመነማ ተይከንተይ ba'iisaa irratti illee dubbadheen jira naga'ee jira kun jedha. Ba'iinsaa maal akka ta'e garuu waan ibsa hin qabu. Irratti mari'adhee kallattii kaa'ee hin jirallee jedhee jira. Karaa biraa immoo maal jedhaa murtii uummanni marti irratti mari'achuu danda'u gara fuulduraatti murteessaa jira. Qorannaa uummataa godheera yoo ta'e eega jedhee kana booda immoo murtii si'achi irratti mari'atamuu murteessachuun ofuma isaayyuu wal dhaadhaa jedhu.
Paartiin Dimokiraatawaa Amaaraa yookaan immoo ADEPPAN obbo Yohaannis Bu'aa Yaalaw ittaanaa durataa paartichaa gochuudhaan filateeraa jechuudhaan maddeen oduu Itoophiyaa gabaasaniiru. Kabiroon immoo obbo Tamasgan Xiruna miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartichaa ta'anii akkasumas immoo obbo Agenyaw miseensummaa koree ihaadegitti filatamaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haaressamni siyaasaa mootummaa naannoo Affaariin geggeessame kadantaa saba bal'aaf ilaalcha hin kenniniif kan saboota gidduutti akka wal dhibdeen uumamu taasisu jechuudhaan ፓርቲሌን ሙርከቶታፍ ከነን ኢላልተሳኒ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ኢፕሰን ጅራቶን ንመጋላ ሳይታ ዱበተን ጅራን ቄቀወን አጋማን ከነረት ፓርቲ ታይታ ሀርካ ቀቡ ፓርቲ ዲሞክራሲማ በያለሳ አፋር ራዲዮ ቢያርጋጁፍ ገረቶር በንተኮፍ ደደብሴ ያለ ኢትምልኮፍ ነጀራ ጋባሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ አዲስ ቸኮል ድራታን ፓርቲ ዲሞክራሲማ በያለሳ ኡመታ አፋር ኡቡ መሐመድ ዳውድ አከጀዳንት ጅጅረምኒ ናኖ ሰናፍ ብየቴኬ ሰጥ አከዱፉ ደርገጎን ወሬ ገመቃሊ ከፈለኒሩ ገሩ ናኖ ሰነከ ሰጥ ጅጅረምኒ ሁፍኔ ጀዳን
አሁን ሰዓት የክልሉን የገጂ ፓርቲ ማለት ያፋር
የሮማ ፓርቲን ብየቡልቹ ከናኖ ሰናጀቹን ፓርቲን ዲሞክራሲማ ብየለሳ አፋር ጅጅረምኒ ንገጌ ሳጅሩ ኡመተ ብረት ፍደተማ ዳባ ከንዱፌፍ ፈዲ ኡመታ ያደከ ሰከንን ገልችን ፍሩማ ገሬዳን ከን ኦፊጃሬ አኩማ ዱራኒ ጅጅ ረመዳንታ ኦፊ ዱርሰ ዋንታኤፍ ኡመተ ብረት ፍደተ መንቀቡ ጀዳን ኡመተ አፋር አኩመ ኡመተ ኢትዮጵያ ከነም ብሮ ጅጅ ረመከነራ ምርገቡ አርጋቹ ቀባ ከንጀዳን ቦ መሐመድ ፎየ እንኒ ጫሳ ታሲፈሚ አደምሰ ወጎተ ድግደሚ ቶርባንደር ባኒ ከን ሆርዶፍ ፓርቲ ለሞርሚቱ ሞጋት ከን ቆድ ፍራፍ ቡአ ናኑ ማረት ከን እንዳይ ዳጅቹን ኮመቱ ገንደተኩ ከሰት ሐለ ኡመመለ አከፈከኛ ተካሱ
አባቱ የቀበሌ ልቀመንበር ልጁ ደግሞ የቀበሌ ስራ አስኪያጅ ደማድራይ ከፍተኛ
አባ ዱረታ ገንዳ ኢልመሞ ቡልቻ ገንዳ ተኡን ሞርሚ ኡመታ ካሲሴ ከነስ ኡመቲ ቺሪራ ሞርሚ በኡን ኢብሰቴ ጅራ አማ አማት ገሩ ዴቢን ከነመንጅሩ ጀዳን ፎየንሰ ጫሳ ቡልቺንሳ ጎዳሜን በለይሰኒሩ ጀዳሙዳን ነሞኒ አንጎራ ካሰመን አደምሰ እቲን ኢሳን እቲን ጋፋተምኒቱ ጅጅራማ ዱጋት ጀቹ አካይን ደንዳ አምኒ ታሲሴ ጀዳን ነምኒ ያደከነን ቶኮ ፎየንሰ ጫሳ ገጌሰመ ጀዳም ቶኩማ ጫላ አደዱማ ነገኝ ጫላ ወልት ቡኢንሰ ከንፊዴታኡ አከሰት ኢብሰን
የአፈር ህዝብ እንደምታውቁ ጎጎሳ የተደራጀ ህዝብ ነን
አኩመ ቤከሙ ኡመቴ አፋር ጎሳን አደደበኤ ከን ኦፊጃሬዳ ከናፍ ጅጅረመ ጎሲ ጎሰረት አከከኡ ጎዱቱ በከ በከት ሙለታ ኬሱማ አናሌ ሀንገቶኩ ኬሰት ነሞኒ ገሪ አንጎ ሞቱማ ረቱረን በጀተ ሞቱማ ፉደተኒ ቦሰነ ሴኑዳን ጎሳፍ ጎሳ ወልት ነቃጅሩ ጅጅረሙም ቲኑተፌ ኡመን ኢቱ አጀፈሙ ባተኒ ማልታ ጀዳን ኬሱማ ፋይዳና ኖንሱን በከተርሲ ሞተኡ ቀቡላልጅሴ ነገኝ ቡኡን ሁንዴ ነጋፍ ተስገቢ ብያ ዋንታይፍ ፎየንሰ ጫሳ ብዮልሳ ኦጂረ ኦልጁረት ቅያፈት ኬነሜ ገማገማሙ ቀባ ጀዳን ኡቦ መሐመድ ፓርቲ ሳኒ በከ ቡኡን እርጋ ደበርሰኒን ጫሳና ኖ ሰነኬ ሰት ድሪርፈ ማጅሩኒ ባላሌ ፈነ ጀዳኒሩ ፓርቲን ብየቡልቹ ከናኖ ሀተተማን ጃርሶሊ ብያ ሀዮት አቦታ አመንቲፍ ፓርቲ ለሞርሚቱፍ ቃሞቲ ሐዋሳ ዲሚሳን ኢላለቱ ማሪ ኦፊታማ ተገገሱዳን ፎየንሰ ጫሳ ቡልቺንሳ አከገማገሙ ጋፈተኒሩ ጅራቱ መጋላ አሳይታ ከንታን አደፋጡማ አሊ አከስጀዱ
ታውን ዝም ይሰራ ነገር በጣም ከባድ ነው የተማራ ኃይል እየበዛ የተማረ በቃ ቦታ ላይ
ወጂንም ወጀ ተማጅሩ ባዬ ኡልፋታዳ ነምኒ በራተ የዱማቻ ዴማ ገሩ ሆጂንን ጅሩ ጎሰጎሳን ወልገርጋሩ ቱጅራ ሆጂን አከሲዮ ሀፌ ማለ ገረፉ ለድራት ደርገጎኒ ማልተው በከወል ጌቲስ ነንዱበት አገሩ ኦጂረ ዋንት ኦሉንጅሩ ደርገጎኒስ ገረንታኔት ኦፋማጅሩ በረታኔ አከዋኒን በረኔታ አጅሩ ጀዳን ጅጅረ መሰነ ኡመትች ገራጉቱን እናሰመት አብዲ ወሊን ቱሬ ከንጀዳን በሬሳ ፓርቲ ብሊሱማ አፋር ኦቡ ሀምፍሬ መሐመዲ
ባጠቃለ የተማረ ተብሎ አንዳንዱ ልምድ የለለም
ወሉማ ገለ ነማ በረት ጀዳሜ ካንሳ ሙጠኖ ከንን ቀባን ዋይ ኡመታ ከንን በክነዳ ፓርቲ ቢየብልቹ ከሰረኮን ዋንጅሩፍ ጀጨ ረሄዱን ሳኒ ከን ኡመት ኢሳንኑፈ ሰባቢንሳስ መላመልቱማ ራንከንካይ ኡመት ኢሳንኑፈራ ጅጅረመ ከና ነሞነ ከሲ አከታይታ ገዲ ሰንበርባዱ ካንሞ ያደጎሱማ ከነን በበል ኢሰኒ ካናፍ ፓርቲን ቢየብልቹ ጅጅረመ ከን አከንት ኢላሉፍ ኡመት አከንት ኢላሉ አዳ ሃለ ረክሳ ከይሰ ጅራጀዳን ሃለነ ገኘናኖ ኑያደሰ ከነን ጀዳን ናኖ ሰነገሰት ረኩ ሃማኑቱን አቀቢንዱር ሞቱማን ፌደራላ ጅዱ አከሰይኑ ጋፈተኒሩ ጀዳ መስፊን አራገ ደሴና በቀታ ኢትዮጵያ ሸንተሚ ሰደት ከን ማን ምርቲ ቢየት ዴብሱፍ ጀቹን ቶአት ሃንጋር አርከ ፖሊሲ ጅራቹ ቱጋባ ሰሜ ጀዳ ገልሞ ዳዊት ገባሰ ናይሮቢ ራኑ ኤርጌን
ዱመጃ ዶለ ሰደርበ ከና ጋፈድ ደሚ ሰገሊ ቱሬ ወጅቶኒ ዋጅረት ካከ ሞቱማ ኬንያ ለምለ ኢትዮጵያ ሸንተሚ ሰደት መነቶኮ ከይ ሰትከኒ ሳንቶ አንኑ ጀለ ወልቻን lammiileen Itoophiyaa kun seeraan gara Keeniyaa kan dhufan yoo ta'an Nairobii bakka kaayyoolee jedhamu mana keessatti qabamani. Sana boodas kamisa darbe kana mana murteef ka dhiyaatan yoo ta'an manni murtii Keeniyaa makka irraa akka biyya isaaniitti deebifama murteessus warri kun garuu amma waajjira poolisii Keeniyaa keessa jira. Ajajaa waajjira poolisii kaayyoolee ka bakka lammiileen Itoophiyaa kun jiranii Komaandar Kosgey akkas jedhu. Komaandar Kosgey waan jedhan warri waajjira tikaa isaan qabanii as fidaniin waajjira poolisii keenyatti qabnee jirra. Mana murtees geeffamaniiru gara biyyaatti deebifamuudha eeguutti jiru jedhu. Lammiileen Itoophiyaa kun qabamanii erga waajjira poolisii kaayyoolee ga'anii gara mana murtii makaa irraa geeffaman. Yoo godaantonni kun mana murtii kanatti dhaddachaaf dhiyaatan dhalataa Oromoo dhaddacha kanarratti ijoollee kanaaf afaanii Jaabir Shee Ismaa'el waa'ee godaantota kanaa gaafadheen ture.
Namoonni kun lammii Itoophiyaa ta'anii namoota yeroo garaagaraa garana Keeniyaa seenanii. Keeniyaa seenanii eega jedhan bakka tokkotti walitti qabaa warri isaan deddeebisu kun. Bakka tokkotti walitti deddeebisanii namni 58 kun iddoo tokko qabame damee tika Keeniyaatiin jechuudha.
Tole warri kun eessa qabame?
Bakkeen isaan itti qabaman eeriyama kaayyoolee kana mana haaraa ijaaraa jiranitti mana ijaarri isaan dhumatin ka mana fincaanii of keessaa hin qabne ka bishaan of keessaa hin qabne bakka akkasitti tursiisa warra kana. Yeroo 2-3 takka bakkee nurra jijjiiranii jettee nutti himti ijoolleen. Bakkeen maan isaan itti jijjiiranuu bakkee wal fakkaatu akkanaa kana jechuudha. Ijoolleen namni afaan Oromoo dubbatu illee keessa hin jira. Afaan Amaaraa dubbatan irra caalan isaanii.
Naannoo kam kamii dhufan warri kunii?
Warri kun ijoolleen Finfinnee dhufte illee hin jirti. Irra caalan isaanii immoo naannoo Kibbaatti ijoollee dhufan. Hawaasaa, Hadiyyaa kanneen kana.
Jaabir dabalee yoo dubbatu lammiileen Itoophiyaa qabaman kun haga ji'a 6 akka mana keessa turan jiraachuu isaanii hima.
Ijoollee kun namoota yeroo baay'eef as mana keessatti ukkaanfamanii turanii manni alaanitti cufama. Manni isaan keessa galan kun balbala lama qaba alaan. Nama isaan kana yeroo tokko tokko nyaata geessutu daabboo isaanii geessutu balbala alaanitti cufa isaan wanni beekan tokko hin jiru. Nama ji'a 6 mana san keessa gurupii kana keessa turetu jira. Nama ji'a 4 ji'a 5 turetu jira. Namni xiqqaan nama ji'a 1 achi keessa turetu jira jechuudha.
Mana keessa turfamanii maan hojjetu gaa?
Wanni hojjetan tokko hin jiru achuma keessatti dhoofamanii yeroo tokko tokko. Daabboo soodaa waan akkasii namni hin fidaa fi daabboo tokko nama 6 islaayisii jedhaniin nyaata Keeniyaa kanatu jira jechuudha. Islaayisanii nama 3 nyaatan warruma isaan deddeebisu kanatu dhoosii akkasitti isaanii fida malee isaan wanni beekan tokko hin jiru har'a boru deemtanii jedhanii finiin sobanii jechuudha.
Namoota 58 qabaman keessaas adda baafamanii beelaaf kan saaxilaman turanii.
Warri kun nama 11 namni 11 kun ijoollee gurupii jiran kana keessa hin jeeyitanii jedhamanii. Achi fuudhanii mana kana keessaa wayita baasanii South Africa isin geessu jira jedhanii lafa qonnaa kana geessanii jechuudha. Lafa qonnaa kana yoo geessanii iddoo lukkuu itti horsiisanii achi guyyaa 3 turan nyaataa fi dhugaatii malee jechuudha. Achi namni iddoo san eegu achirraa deemnan bayan achirraa bayanii ooyiruu namaa keessa seenanii isaanii goommana nyaatu nama isaan deddeebisu kan itti bilbilanii yaamanii namni sun halkan deemanii bulee. Iddoo gurupiin duraa ture kana yoo erga deebisanii guyyaa itti aanu qabaman jechuudha.
Achi keessaa akkasitti qabaman jechuudha. Mee haalli fayyaa isaanii akkam ijoolleen dhukkubsatan jiru namoota 58 kana keessa?
Isaan keessaa namoonni 6 dhukkubsatanii nyaata irraa akka ka'ee namoonni dhukkubsatanii jiranii gara kaasaa qabanii kanaaf mana yaalaa 7 taree geessanii turanii namoota 6. Namoonni 6 kunillee fayyaan keenna bakkatti nun deemne jedhanii amma gaafa guyyaa 11 ji'a kana. Hospitaala akka deeman manni murtii ajaja kenne ammallee.
Jaabir lammiileen Itoophiyaa kun marti isaanii dargaggoota gana 26 gadi akka ta'an isaan keessaa namni tokko garuu ga'eessa abbaa ijoollee 6 ta'uu dubbate. Manni murtees miidhama godaantota kana arge himata irratti banuu dhiisee akkasumaan gara biyyaatti akka galan murteessee jedhe kamisa darbe. Murteen kun erga darbe guyyaan 6 darbus garuu godaantonni kun ammaa buufata poolisii Keeniyaa keessa jiru. Ajajaan buufata poolisii lammiileen Itoophiyaa kun keessa jiranii yoom akka warri galu gaafatamanii deebii kennaniini lammiileen Itoophiyaa kun boruu yookaan immoo iftaan jimaata gara biyya isaaniitti argamu jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Dr. Dikko Yokan Ruth Wario Africa Kibba University Free State Kesa Computer of Odefano Technology Bar Safety Ittigafatam Tudame Computer of Gudina Technology Ti Barumsa PhD Selechu Matfitte Barakuma Lamaf Kuda Saddet Waraqa Qoranno Kuda Sadi Barresite Baranammo Afurbafte Barule Science America Springer Ratmatam Fame Rahiddu Akata Africa Technology Barnotan Gudisu Dandan Rat Barresiti Dubartin barumsa saayensi barat sadarka guddo gawu akkadande sulle agarsisuf teknoloji dan ummata seqarqaruf barumsa kana jalqabde amalle koraqoratto ta saayensi addunya rattirmachuf California futtijirti soratu Africa kibat bilbile dubise
Dr. Ruth Esar ufte asgeet
Ah gundani techinji akuma ada garte jonuam gadde esa guddet dikodir heta uti male onni sami uchetu
African kibayo du ama bi ormo fresa jibiti wa ana kana khanam be kamtille jajjaben barnota Africa kibata nam orma nam bi yorma fresa jibitu tanira tammo nam uwa elme dubratate tan sadeno kam walti dandete tina singat tagamchini natta singet
I want to say that era calling the one kana positively for that the nayo atini marjo fa ibajire tewan kana fla garu ko le ba un dande tuman jinna marjo patanam niya tanan ibajira wana la tikam ammo ja sinam wan kana challenges is part of life so je what is feel like fine adam school ke garun sa ke chirta wana bijal qabate bitachu qabt
man ta sinji ob smoch ni necha
edi feri wan peta fedin ke chikara le no sita wan ke tu automata ke sidana nille
Khaysumat PhD, computer PhD, gawuf, ilmen dubra, PhD gawuf, chun guddo nargitu. Gam barnaud sainsi khanayu eddu, Amerika khaysatam nami uwa, nami dubra, barnaud sainsi khan barat chuf PhD gawuf, dabalade mu jilla kofsi khunin. Maant nam dibi seed?
Nami uwa, uftufan ghe tawaan kare ujjalal, tawani tuwaanam iram tukkenne, atam moja science ikochirani, nami uwa andan dawuz. Ega kasi jir. So nani oja ol guddat hu nani uwa kun uyo ya adi sama wankarin danda un ol guddat. Marro ya yu matakhe si khani. Undungu si jajagdu ya ni matakhe khani fuyu yudin da kasi tuttadat. So wan marre tutu wankar nani itiwela alu man. Tata moja undungu beto si jajagdu warte. Oja nani duhu nani duun jajagdu si jare. Itiwute la alte sila oja of jajagata tumaru fuma wankar agarte. No si jajagdu warte si nakasi jada chumas. Gawat tu cendera nabi itu kagari, orang kan dendet tu, kamu akad ini sah di perlawan lagi kan ayer. Alamu akad nanti ni, surat dagana tu yang kijian dendet ni siapa? Yo mu siapa surat ini kan ini dendet? Anu orang kayu play put them wrong, so akad sih nama flal.
Amat membekum sekarang berat teh, PhD argat teh, doktor itu teh, computer science in, one duri faith kuan argat. Mani ijole karkar ta jannan ujla mujja chu jirajet ujin karafite ijole gurre ulfatu nam gurrin dagen gurrin le dagak dan sadu bachun danden taquban walasan ijole ten karkarajet ijole ten kamin karkar ta jannan Africa ke bahesat project to kujal kabejet project tunene a vision based sign language and hand gesture one computer tasani quban tasani computer in ka one namije khande bise namabarresa deebisa namatti maa jechuu neesuun hojjechuu jiraa jette Afrikaa kibbaa keessaa namagami barachuu ni jira eessa soddomaan sun fula dirqam
Free State
ijoollee ganna gamiit namni barachuu ni jiram
ijoolleen kun ijoollumaan ganna 920 jiddu
ijoolleen agam jaalachuu jirti
ijoolleen pilot studies nuusatti ijoolleen guddoo jaalatte ammallee guddoo barqaarte barsiisotii guddoo ragammadde Emaro projectin kundu mawralle interkara.
Fiotuna kidan samil kofte tinjet Kenya letin dabraana njet Kenya jolle agan barsisu fet.
Skuli to kanamma tagetin keche. Karam Nairobi hejete. Ay jollaga kumtoko.
Mambarum samit Kenya khisa.
Ah Saint Luke
Constitution School Nairobi keessa jarka saraniha.
Dr. Dikko Wari Bekhani, Afrika Kibbat Professor University Free State Scientist Computerati. Kumi jolle baddiya Quran daga bisan daga guddan je ummatun karkaru fitru fejet. Jolle Afrika gurri ulfatu khanammo akkadu yewa daga undan den karkaru appi khanammo application computera hojjechu jirti. Afrika Kibbati Kenya keessa jolle gar humto kotan karkaru jirajette. Jolle gurri ulfatu maft karkaru feta jennan.
Jolle nam guddani maro iddu fulan qabdu. Akna mana dubbachu mundeettu. Nulle namde pej hor keessatti. Odan mula tadi, odan sirat tadi, nama guruing kami, guruing karna, orang lain, odan tu pergi guruing lain juga, orang tu cina dengne, orang lain macam tu tuwa tanding sumber baru.
Konferensi kedua baru hujurta konferensi kanerat di Florida, di tahani konferensi kuna ni, konferensi korat tu ti okan amu oge yuti komputer ya dunia wal terufani, Afrika kibah kesak kat nanti tetet nama suma baru hujura, makan ni konferensi kanam.
Human computer interaction. Human computer interaction with a human being myself now interacting with the system programming and touch hone namma application in kuna namma ko fure ku vakar ol qabade wan zin ni interpreta
afan de bistif
e afan de bise and then it write down the text in one zin maybe for example what's your name obate so what's your name what is the level tab akatini or randu patuchar ko huwan ni tawchar. So kum kana moja ni wana to chefu si computer kuna ya fana ya kireo ameru what's your name ndu pata
akuma WhatsApp len Facebook len email len Viber len akuma ni kun tuftuni appinger to kana mo application injer to jolle gurriya wanda genitana jolle gurri ulfat technology dunya jala namne karkaru wow jechu fi jirajete project su makane nam
project na arkabu application was jolle duuda garkara visual based gesture recognition system elani
vision based gesture recognition system jete computerin akwarriti dubbatu arkwarra laletin dubbata jalalle barresaf computeri wala sahani jechu ni khore atdemu fi jirtuni application hojjechu jirtan biyetti machu fi demu jirta
wana touch project and touch kanama nayamani worra nam border sisu de
yo fakenna fi tunim simil kofte akdan sademte wona debina tojjechu fetman
awni tich fedu wani mumen kamne ya di gutana nkabo borani betta ada qaba ada sanam wana duwana ada to borani tulfatu jaro len tente duri tunam ganille ni deme wonni wekitti worra wonni worre de kunini imbat warwa mojolana mareti oftunini wan 300 technology kan monisin nugar karto information igarte amma wan community wan ada wan sim akona mi fidamu amojat information itana dibene wanam database database ku file lugarte computer anvati midaside information database ka kesa torin tuji wan takata na 100,000 generation ga duftu information to the government onne namma jaroleti wana da hanarka banjede nan fayyan kam na kharaka kat din nan karkaru danda amma ni to one in traditional medicine da ni fani horadi hanani to traditional medicine hamma borani da information tanam system health okay wacho danna ori ke je hande course borani musu jira karo ada wa worri toch ojatan computer haner hete dunia fulat fawan wan wojel filmen imbarati tuwana kasi sunone yada filmen borana tu pamte ta borani figa fakena borani be orike fa ibarakate ubani fayizan namam kechabe akini ladabe jarolen ababe ikiram kham fayizite name tuwana tuchir nam fakena us khanalle lanani bokaro wan sim borana wan gadufa wa isalala ni wa ka chuntu pisan ta jukamma computer khau parbana
project tanamman jet
indigenous knowledge system ene system ni namma computer hana indigenous namma adate namma tachinor he nakana knowledge karuma te namma soja tamwa kan record hana orkete am khara marom system ni wa kan jismin dande te ni computer hana ratu wa kana namma te story in tachine ya adan tin jiftu wannan jiftu mun ba tukun ne ta yasa mana makami information tana or kawo danda suna kani ne kabu danda
wani duk qorada nan je tigan kan kesu wani gam qorate bafte doctor
den kan kesu ti afuri to come to Ethiopia to the ICT for development for Africa then waan teknoolojiin tun gaddaa kisiin dandeettetti nama Afrika gargaartu. Itoophiyaa deemne gargaare shishani kana onlaayinii arguu dandeettan. Kalameessu IST information system technology. Layyaa gammadee fudhatani taan dhibiini konferensii amma hojii torba taamma Florida jalqabuu jiru kanallee akkasuma piroojektii suni tochee. Suuta dhibiin amma konferensii South Africa keessa maqaan Southern Africa Computer Lecturers Association SACLA. SACLAan tulleen Jumhan keessa. So tulleen amma akkasuma waan gartee warri leekcharaasii isa kompiyuutar saayinsii walitti dhufee yuunivarsiitii South Africa fudhachuufa jiran Southern Africa kanallee keeppasullee ayyuu Spengler amma onlaayin jira.
Gurdoo akkanatan barreessite jireenyuun nan baaddee keessa guddatte. Ilmi dubra ta guddatte as ga'uu feetuun. Ijoollee maandhateetiiti ijoollee Oromoo waan gorsite.
Amma ijoollee dubra wanne an gorsu. Akka biyya kanullee hin jabaanne dachuu malle. Amma jennu akka laalu ijoollee keenya liistii kompiyuutar saayinsii kan tochu. Nam dikka. Ijoollee keenya namoonni ani itti muufedhu kompiyuutar saayinsii kan seena. Sababuun kompiyuutar saayinsiin kun waan hedduu baratta. Hojii akkam fakkeenyaaf dubbeenye Facebook nuwarraa namichi ittiinu social media kanam namichi jechuun jiru kana application hundiqqaa namii baratee developitee application kan ammas hojjetu gurgurattee waan business waan tolfateetuyyuu waan hedduu argachuu dandeenya. Yoo kompiyuutar saayinsii jiran kompiyuutar saayinsiin kun waan itti barsiisu gartee software development. So wanni kun cuftinu jiru waan finnaatii waan dassa waan namichi jechee. Nam gargaara fakkeenya application intee jiran ka keenya keessuuf amma duunaan cuftee aljite amma namni jalqabate ijoollee amma yuunivarsiitii amma keenya keessa baratutti kompiyuutar saayinsii istuudentiin application uumamaa developite. Applikeeshinii fi nam jalqabate haan amma qarqaarsa lafa ta'e amma kan intee santu miini adeemsi namni fila jiru walitti ergan fula ati jirtuufu fula simuu dattee ha simuu itti arga qabdu ee fula seetitti argachuu jechuudha. Kompiyuutar saayinsii. Waan akka malee
dessa. Kunnat kompiyuutarii kan akkan jaalatta dhufteef illee ni tanuma.
Ee dhugume.
Hojii tan ta'eetiin ateennu.
Hojii xiyyaaramaa naan kompiyuutar saayintist.
Kompiyuutar saayintist. Barnoota kompiyuutariitiin PhD qabda. Kompiyuutar saayintistiin mee nama hin beekne xiqqoo diides nammaan hojjetu.
Kompiyuutar saayintistiin kun waan itti tochanii waan pirogiraamii jedhan kompiyuutar afaan kompiyuutar kanaa waan ati barreessu pirogiraamii jedhanii. Database tochita web design tochita web designing tun amma website waan waan hedduu amnu internet irratti agartana nuti waan kompiyuutar saayintistii tocha mobile development jedhani waan amma telefoonii gubbaa jira application kan cufa kompiyuutar saayintistii tocha network jedhani amma waan akka malee internet connection tan tocha kompiyuutar saayintistii tocha cyber security kan cufamin tochida. Waan adda waan adda.
Sertifikeeti yookaan ammoo waraqata ragaa addunyaa keessaa argatte fa qabda.
Hin qabe. USA lan qaba. Canada hin qaba. Australia hin qaba. China hin qaba. Kenya hin qaba. Itoophiyaa waan adda ta'e hin qaba. Yuunivarsiitii filan barsiistan leerratti afurii argadhe.
Fuula kan ittiin sertifikeetiin waa lafa dabarte.
Hin geenye.
Jechuun Dr. Ruth yookaan xiqqoo Waariyoo kompiyuutar saayintisti yookaan ammoo ogeettii saayintistii kompiyuutaraati. Waan guddoo jirta waan harkaa buddee jabeeffadhe ammallee horii bulii.
Galatoon.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. This program has come to you from the Voice of America, Washington.